ChunkySupplier.com.
Kila tunda lina utamu wake.
Mubeshapa.
Niacheni nijimwemwe, niacheni nijishawe, niacheni nitambe, kila mtu anijue. Niacheni nijimwemwe, niacheni nijishawe, niacheni nitambe, kila mtu anijue. Alhamdulillah, asante Mungu wangu. Alhamdulillah, 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 asante Mola wangu. Asante baba, asante mama, asante baba, asante mama ya. Asante baba, asante mama, asante baba, asante mama ya. Kwanza mmenilea vyema mimi mwanenu.
Asante.
Mna baraka zangu chini ya miguu yenu.
Asante.
Ona mlikisha mkiomba uniombea, kiombe chenu mama kizisogea. Sasa nimekuwa najitambua, mabaya na mazuri nayaelewa. Niacheni nivimbe, ona, niacheni nivimbe, niacheni nitambe, niacheni nivimbe. Birthday boy leo minataka maji,
maji yo, maji yo.
Gari nilio ni bajaji,
bajaji yo, bajaji yo.
Bila ya zawadi ya ulikeki yangu, DJ ipiga biti nivimbe na wanangu. Na wanangu chewa,
chewa, chewa so.
Kindamba shetani, watoto wa Morogoro, watoto wa Kirungule moja, watoto wa Nyantira Force, we miss watoto wa Kanda forever.